Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati: "Mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani?" Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati: "Mbese ni wowe Siba?" Nawe ati: "Ni jye umugaragu wawe." Umwami aramubaza ati: "Harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana?" Siba asubiza umwami ati: "Haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge." Umwami aramubaza ati: "Abahe?" Siba asubiza umwami ati: "Aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari." Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramye. Maze Dawidi aravuga ati: "Mefibosheti." Aritaba ati: "Karame, umugaragu wawe ndi hano." Dawidi aramubwira ati: "Humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose." Nuko aramuramya aravuga ati: "Umugaragu wawe ndi iki kunyitaho, kandi ndi intumbi y'imbwa?" Umwami ahera ko ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati: "Ibyari ibya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka." Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati: "Iby'umwami databuja yategetse umugaragu we byose, niko umugaragu wawe nzabigenza." Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti agumye i Yerusalemu, kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge byombi.